Akutivina ukapita kukhoto ukavera nkhani uvera nkhani zosiyana siyana kodi the other gender iganiza bwanji akutupitelero atino amuna wanga want divorce chifukwa chakuti simpumula kunyumba anapeta itiyopitilira kwambiri apiri ukapite pa Tuesday kukhoto upeza kuti yaya amuna wanga ine si masikwana akuti 1 month angu ndipasa ndalama ine sina kwatire ndalama nakwatira iyo nifuna chikondi chawo anzathu vina chikondi chikutha chifukwa chakuti vamuna sagona panyumba vina chikwati chikutha chikuti vamuna angogona panyumba sachokapo vina kuti I want to divorce my wife chifukwa anikondangako amuwaredi angachite voipa it's a confused world nayo but love is a beautiful thing ngakhale nthawi ina imapomba happy women's day to another gender ngakhale ndinohandwa anthu abwino kwambiri komaso anthu osausa nthawi zina but all in all vanthu abwino kwambiri azimai ngati iwoli apo makangana na zimai nichi ndiwo na problem women are good people koma kumbali kwina kamsala kamakhalako ndithu akuti munthu aliyense anapatwa na kamsala funso ya lero being a women's day yakuti chifukwa ninji anzathu azimai amakonda shopping angapite ku shopping Monday to Friday 1 to Saturday koma katundu ali nawo mnyumba ni wambiri kwambiri I'm gonna
to celebrate love, life, na ma unforgettable milestones. Say I Do Zambia is your go-to event styling na ku planning ama events yano, ku branding ama engagement, ma parties, anniversaries, na ma jilanga mulilo celebrations. From intimate setups to show-stopping experiences, isetikwani sano ikamo class na precision, so that imwe mutita focus pari ma memories, romantic, elegant, and unforgettable. Whatever occasion mukaranayo, say I Do Zambia, iti njano ipanga special moment into timeless experiences. Say I Do Zambia, where every celebration is down to perfection. Booking ani solero pa 077-3022-544. You got it, baby, don't worry, I got plans for
kulibwanji feli. Ndili ndi nkhani yabwino. Zoruru kwa mzopi mazofunyeza kuti uli ndiba thupi mwagwira ntchito.
Ndidzakhala mayi.
Ziko mwanasi.
Tidzaona na pakapita miezi 9.
Oh, ai feli. Pakati patsopano ndi tsiku lako lobereka, uyenera kubweranso kuchipatala kudzachita chipimo cha antenatal.
Ndifunika kuyamba kusamalira mwana ngakhala akalibe kubadwa.
Inde tifunika kuonetsetsa kuti mwana akukula bwino, ndipo iwe mayi ukhala ndi thanzi labwino pomwe unyamula pathupi.
Oho, ndinali kuganiza kuti amayi anga ngachitetero.
Amayi alibe makina omwe tili nawo kuti apime magazi anu, kulemera kwanu pasikelo ndi makulidwe ya mwana. Timapereka nsoma nkhwala ngati nkoteka, ndipo zonsezi ndi zaulere.
Kodi ndizoona ngati ntero, kodi ndingayambe liti?
Tsopano apa kuti tipeze ndi kupereka thandizo ngati pali ziopsezo zili zonse zooneka mwa msanga, ndipo uyenera kubwera ku zipimo zokwanira 7 utabwera koyamba.
Chabwino anansi, lekani nitenga amuna anga omwe akhala kudikira pabwalo apa. Poonetsetsa kuti mayi ndi mwana akhala ndi thanzi labwino, onani kutapita ku zipimo zonse za antenatal kuchipatala chapafupi.
Okubweretserani utengawo ndi chigawo cha dzaumoyo mothandiziridwa ndi a Development Media International.
Musa vinzere